daddy.
Chibobo wangu, mhodari wangu, chibobo wangu, mhodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado naamini, siwezi kukutenda kila day bana, mi bado nakuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutext banda ndo ilikuwa ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, hata kuliko jana. Hata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile tukimanga chapodondo. Wakati sinado nikibishana na kamongo. Toni ukipita na maboy, wana tense. Nazidi kuwalenga ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani.
Kurugu shukara kasha kurugu kungungu. Bendi lako limeniko mika kudu. Limeni shika nina sema tumasudu. Karibi ya chaptuno nipige mabundu.
Zungushie wandon, zungushie wa. Zungushie wandon, zungushie wa. Zungushie wandon, zungushie wa. Zungushie wandon, zungushie wa.
Mtakenye na wandon, takenye reka. Takenye na wandon, takenye reka. Takenye na wandon, takenye reka. Takenye na wandon, takenye reka.
I want you boy, with the ghetto loving. It's my dear that you say you be wanting. Need a Kenya, need a Kenya. Oh no, I don't need a Kenya. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return, I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nime cheesy with your love, sijiwezi. Niko standing kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tukichizi. Kukufota fota tu kama mbuzi. Vako zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika kwenye club, wa, wanarara.
Kurugu shukara kasha kurugu kungungu. Bendi lako limeniko mika kudu. Limeni shika nina sema tumasudu. Karibi ya chaptuno nipige mabundu.
Zungushie wandon, zungushie wa. Zungushie wandon, zungushie wa. Zungushie wandon, zungushie wa. Zungushie wandon, zungushie wa.
Mtakenye na wandon, takenye reka. Mtakenye na wandon, takenye reka. Mtakenye na wandon,
my baby girl number sikate tenze. Last word kukushoni yati niko stenze. Ata nimeomba afande afande menze. Nimateso ukutu nangangana. Kukupenda hata hatu kubishana. Mbona uende hata tukulimana. Raho yangu ime kukwachu. But me don't takuwa wako warachu.
Kurugu shukara kasha kurugu kungungu. Bendi lako limeniko mika kudu. Limeni shika nina sema tumasudu. Karibi ya chaptuno nipige mamundu.
Zungushie wandon, zungushie wa. Zungushie wandon, zungushie wa. Zungushie wandon, zungushie wa. Zungushie wandon, zungushie wa. Mtakenye na wandon, takenye reka.